studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumare jena lewru desambre hitane 2016 jena yemde suki du studio Tamani miden tawale maison de la presse do Bamako do juttino no do kabaruji du Umar Waygalo kanko Mohamed Watra won to boggi jamde to. Sikiraɓe on compétité wiide série Amadou Aya Sanogo yimɓele sappo jeɗɗon ɓe o hayfida wattu joni o série o bottinama kasen faale hitande 2017 ɗiɗo kabaruji kanko laamir ɗum wonono kurto sigaso to kanko hokkiɗe caggal muɗuɗo holli tiwide honjugol kesol waran wadde ɗum terɗere yimɓele mbaraɓe ɓeɓe yonkiji muɗum karbaɓe holli tiwide goɗɗo honjugol wara wadde ɗo e balɗe capanɗe nayyi e joyi. Avoka ngabe kuminibe hono Amadou Aya Sanogo kanyebe wondibe kolliti wide odo golle mettay dum en fe wattu jona be bi ebe darda du yimbel mabbe be joppite ko yaawi yimbele dum won be balle halana nebe bonanday di ngada fewde e mudum en be gondube faabaade be yibben do yimbele be kolliti wide kambe ko e mabbe ko odo sari wadi ko be beltiki do hen sanne. Kabaru goɗɗo kasen DDR leydi meɗen ndi ɓe kollitiwide ko yata milliardji capantati CFA ɗum warata wattede ley hen Banque Mondial kañen laamu malioɓe mbi ley temedere fof kañen garta yaltinde ley hen noga e joyyi ko yata haɓotoɓe uynayi sappo kañen garta daakede nokku goto. Projet kesano wonde ɓangol le leydi ndi ɗum wono communiɗo kabaru courantaji ley créduji ɗi amadaire hollitiwide ko woni fana muɗum fa ƴeyalla hono créduji ɗi kani heɓirde courantaji caggal muɗum ɗo ɓe mbi yirwere waɗa toon banggal ndemal kañe e cellal sikiraɓe on noon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Procès Amadou Aya Sanogo ɗum woni sariya makko kanko yimɓele sappo e jeɗɗon ɓe o hayfida wattu joni ɓe kolliti wiide ɗum timmi to sigaso to sariya on hani fuɗɗitinde kasene fa ley 2017 ley lewru février caggal muɗum kanko laamiɗo kurton o holliti wiide wattu joni hono honjugol ngol ɓe noddata test adien ngol ngol waran wadde ɗum won dow terɗele yimɓele ɓe yonkiji muɗum harbaɓe ɓe kolliti wiide ngol ɗo honjugol waran wadde ɗo e balɗe capanɗe nayyi e joyyi kanko noddirteɗo Mahamadou Berté o kanko laami oɗo kuuro holliti wiide caggal muɗum duɓe ƴewtata wattu joni no golleji ɗin gorri kaɓe kalayɗo sariya warta wadde kasen fa keɓen famtade keɗe Mohamadou Samaseku.
Sargol ngol burtinama batte horgol gongol ande kese lorrigol ADN ngol noga e goho on sollassaɓe ɓe kufunaji boɗeji hono jelli avocat en hayfaɓeɓe ɓe kuliti wiide ɓe jaɓanali fi ngol yimɓe FBI eɓe leydi Portugal ɓe gaɗi ko hoorejo suudu sargol ngol yammiri yo gongol dawre low yalla jawabuji ɗi ana heeɓe ley balɗe capannayyi e joyyi laboratoire mairier mo gallure bamo ko woni kalfinaɗo kabaru muɗum avocat général o holliti wiide omo landini moƴƴintinde kala boppi gaɗaɗi nde talki ɗi fodde jonde wonde sargol ngol hoorejo suudu ndu Mamadou Berté salaniki daldaji keddiɗi ɗi avocat en hayfaɓeɓe kolliti ɓeɗo avocat holliti ɗum wiide ɓe gatana hakkille ko sargol ngol bottinako ɓe mbihi ɗum dawrude ɗatti dabareji goɗɗi yalla client e mabɓeɓe ana keeɓa joppiteɗe watti seeɗa avocat en yimɓe latoraɓeɓe kay ñingali fe ko hoorejo suudu ndu burtini sargol ngol ko saabi ɓe kolliti wiide ngol heeɓa waɗede fa kaddi hani huncenede hoore
le majjum ɗum won kamɓe avocat ngaɓe humminiɓe Amadou Aya kañeɓe o hayfidaɓe ɓe kolliti wiide wattu joni kamɓe ko ɗum bottinako kamɓe koye mabɓe ɗum mettaɓe kaɓe mbi ɗum e tawede fo ɓe kaja yimɓel mabɓe joppite keeɓa foftere keɗe ko noddirteɗo Sek Oumar Mari ko comme sifido hen do facce tango Mohamadou Samaseku.
Le rapport d'expertise qui a
tongare dunke ande ɓe ana hakkude talkiɗi ambassade États-Unis waɗi nde saabi kamɓe suuɓa banggal muɗum kanko keƴaɗo o ne o hunaki ko ambassade o totta golle o ko ɓe kalfini golle o fedde FBI wona nde ɗum waɗi golle o saabi nde fabrique dunke ande ɓe leydi Portugal ɓe juge o ne anda fi ɓeɗo yimɓele ɓe hunaki ɓe ndenno tongani mabɓe nde wawatake fi nawtorede hono dalili nder sargol ngol kutteji kewɗi ɗum ne sawimbinta yo sifamiɗen mbawi yeddu de kala ko woni nder tongani nde hono adad yuɓeɓe ma inde mo fuf e mabɓe ndenno ko suudu sariyandu huntan ɗum hoore ko lotto sababu gonga ande min beltaki ka fe koɓe calliki yoppitinde client amen ɓe e ley wattu seeɗan ko ka min ƴewtan dabare wonde min gaɗan wulitago ndogo hani waɗede
avocat ngaɓe hono yimɓele ɓe bonanday ɗi gaɗa fewde e muɗum en ɓe kollitiwde kañe koye muɗum en wakkati joni ko oɗo sariya bortinako ɓe mbi ɗum e hoore mabɓe kamɓe koye mabɓe ɗum mettayɓe wattu joni o ɗum e tawede fo ɓe mbi ko oɗo sariya fuɗɗi ko ɓe mbi ɓe beltiki dow hen sanne saabi dan hollitiwide ɓe gondi heɓude ley hen ngaalu keɗe kanko maître Mouktar Mari ko komo haali dow hen do faccetago Mohamadou Samaseku.
Mi mila wiide yo ɓural ngal sariya e yimɓe latorraɓe keeɓi saabi kala koɓe wajibini jaɓanaka ɗon e ɗon hakkillaji yimɓele jinganoɓe torraɓe fof waltiki jogge sabi be tajuri wide ciagal kabar to ganande golleji sargol gol keban lawol kureji dalabe be fuf ana landinani dun sabi be jeli gonga hale kala gonga yaltine to ganande dunke ande be latto sababu dun ande hon fuf be machine binira ande te dun su tawi jabe larmi mari nawtora le be dan labinde dun fuf kala golibe dun be jukete no haniri be ngadal hunde be dun fuf juppitete ka kala tawado hakika won ko wadi jukete fannawa
babu so ko nani
sikrab so ngabiddo bemal ande ngal do mbayni tirton mi jojju modde halla men gol mi noddata phase facebook e compte twitter studio tamani
ko
kulitiw ko yata millioji chapande joy dollar sa wadi dum les cfa dum yafa e milliarduji chapande tati cfa dum buri dum jatnom be kulitiri wide dum hani hatte watted le golleji ddr di imbele dum won gondube habade le sa haledi medeni be mbibe an jahanno fay uina e sappo gorko wattu jono be fu dartente wattu jono no be kan dakired nokku god fa tete kawarde mabbe bank mondial kanye la molo kanye kan yeltin ido gal musadaji le tem der fu be ngaran yeltidli he noga e joy balinu tirto e platform e kolitiwde kanye ko he mudde beltikili dido golleji sanne sabi de dum wadan sababu so yibbel bambe ton kaborde birfito e yimbel civil en kede kanko no dirto firon may gayo na platform ko mo halido hen du faccitango muhammadu samaseku
c'est un financement très important
kabaru am musadaji kewdi nafa sanne sabi bangi dido erdi yimbel be ana domi daka gol be domi gugul ebe domi dun natingul kaso gonga kay gulleji jam e dejjaradi fuf do kabaru jogalal kabotobe hibbe ben non kala be bamaka e natingugul beedete e civil en ye joji jogalal mabbe huntanta hore yalla ebe keba ko kinno le wattu dabbo ma dumogo ciagal natingugul hakke ujnaaji sappo yo yimbe le jogalal mun en kani wotereede hakille sifa kambe beedeto e civil en holitama wiidi jati ujnaaji sappo yo yu adad nations unies wasata fi darna di kabar mun
ni ki pe prendre en compte ces combattants
gube dum non tirtode azawadde kambe ko mabbe ko litiwde wattu jono so dido golleji fu peewi e be tawda le dido golleji sema holitiwde ciagal mudum weltiki sanne hono ko minisma wi mahi nokkule jettido gube de kani dakete kede kanko no dirtel almu agu muhammed yo goto en jedo kabaruji walde sema de ko mo halido hen do foccitango muhammadu samaseku
la sema est prête ici a
gubal sema ana landili kala ko latto sababu golleji talkurundu keba lawul nono bimi onni fa hunde harata mutugul kaborde de pamun tan wiide won hani gollede taful wono joingul lamu jakundeji kanye golleji mok pawidi do lugugul gol hani darnaade denagu d'accord de yimbe le kan dakete denno an hani lugugul fudda lamu jakundeji dun joina so dun wadi tan mi yafuf ko harata gubal sima hinade dede erdi ngal holi nokku d'accord sappo didi wono gubal platform wadi ni dum hibinta den noga e nay minisma holiti wide nokkuji jitti kay tilki gollede
sites qui sont déjà opérationnels
walde humnine kabaru kurangaji le kere duuji wattu jonobe koliti wide makani wadde projet ngaji kisifabe del hono kurangaji kan hibirede le kere duuji di dido kabaruji ben dokki dum kenya de be ngadno batu mabbe de tagal mudo kanko pdg dun walde mama dernde o holliti wide wattu jono o dido golleji ngaram faaba no yirwere hani waddirde bangal demal kanya cellal le kere duuji di kede kanko noddirte sek ahmed sanogo kanko won pdg walde ama dernde ko mo halido hen do foccitango muhammadu samaseku
construit un centre de santé si on construit
sous message le sur docteur ma sur l'école mahama ana hani kuran wote e majji kabaru demal ma njola ana kasindini kuran kambar dum min jeli ministere kumaninde de do kulle fuf ngada tundral hakillaaji do hejoji yirwere yalla amader mo woni kejaado gollirde kumaninde kabaru yite wattana di hakile le golleji kuran der kreduji di denno jamare ido kreduji dum jegitaka faaba wote fawde kara golleji mabbe saw minoji kebe min dawrano be nawtorto kuran jafudo ciogu yalla yirwere ana hebo
pouvoir amorcer le développement local.
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sigram journée den jeyalou ne le kere duuji meden di en pudiran do sigaso do be koliti wi ko yaatero be le temedi don golnobe ko he muuden to sigaso to wattu jono kambe gonde faabire to no kaaki be kan gollirde koni faana di do golleji faabe paaboro be le kanye sukabe jokkal do gombe to gollobe no kani waddirde yirwere le golleji muudo yendi be koliti ndondi be di do gal musadaaji yo waldinde no dirta badde ben ko anni wattu le hen yafa e milliarduji jetti cfa gardan faado kaydo do woni yimbe lo gombe nokko no dirte de jafunu le region kayobe kolitiir secret mabbe gombe to etats-unis to kany en pabiri do won doctorore wonde to yeli mani to kaaki ko be gatti le dido kaaki an yafa emilioji temere jeegon cfa be bi dido kaaki podde le kany do won sisiji do nyobe kani lennede yewtere garantiminiren faado seguɗoɓe collectivi ɗo walde noddirta fondation sec mansour haydara nder ɗo walde ɓe pabiriki ɗum hôpital gongal ñama koro fomba to seguto kañe ses comme gonɗo leyi ɗum woni commune se bugu kañe e pele gana ɓe collectivi ɓe pabiriki ɗeɗo nokkule ɗum woni no kaki kañe e poɗɗele ko kani fabira to ñawɓe caggal muɗum ɗo ɗum jardin d'enfant ɗo sukaɓe madrasi ɓe jangata ɗo horitaɓe tonɓe pabiriki ɗum ko yata cakuji temeɗiɗi ñamduji wattu joni ɓe collectivi kamɓe du koɓe gatti leyɗi ɗogal mo saɗɗa diane ya fa e milieuji capanɗe jeegom cfa sikiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi min jowti o sanne heɗade hejoji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam